Ate ministry y'ebyenjigiriza mu ggwanga lino etongozza ebiragiro oba gayidirisha etteeka erijja erigenda okulungamya endabirira ssaako n'okusomesa abaana abannassale n'okudda wansi ng'omutendera guno gwe gwa Early Childhood Education oba Early Childhood Development ng'etteeka lino lituumiddwa Early Childhood Care and Education Policy 2025 okusinziira ku minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moriko Kadocho ebiragiro bino bigenda kuteekawo omusingi omunywevu mu kulabirira amabujje gano mu ggwanga lino okwewalira ddala enjega ng'eyagw'eggaba abaana abato bwe basanjagibwa unategeezezza nti ebikujjuko eby'okutongoza etteeka lino bya kuyindira ku ssomero lya Nakivubo Blue ennaku z'omwezi 30 omwezi guno Dr. Safina Mutumba ng'ono kamishona okuva mu ministry eno y'ebyenjigiriza aliko byayongedde okulambulula ku nsonga y'etteeka lino.
Etteeka lino erireeteddwa lireeteddwa okulaba nga ensimbi ezisabibwa abaana abo nsaamusaamu. Ekyokubiri, twagala okunyweza obukulembeze mu masomero gaffe ag'obwannannyini. Tukimanyi bulungi nti abaana bano abato tebakolebwa muntu omu naye tulina emitendere gy'obukulembeze mingi. Babadde bakola tetugaana naye twagala okulaba nga tunyweza buli bukulembeze we buli okulaba nga batunuulira nnyo ekikwata ku mwana. Okugeza ng'ensonga eyaliwo teyandibaddewo singa obukulembeze obwo bwali bunywevu okuviira ddala wansi. Twagala okulaba ng'abo abakwatibwako ku by'abaana basomesebwa nga tebakola kye balowooza